Strawberry Jerry Doobies. Napendwa na macool kids. You know? Na form the heat.
DJ Rom.
From the poor stamba to. From the poor stapia. From the poor stapia. La iso fitu po patia. From the poor stamba to. From the poor stapia. From the poor stapia. La iso fitu po patia.
Ni kuwachapia, kuna dem leo mimi ninakatia. Kuna niga anadai kuni kazia, na omazi anadai kuni patia. Acha kuni katia, kuna dem ako stage anakatika. Kuna venye akidansa na nimaliza, anafanya hadi mimi ninabambika. Leo ni kuhappen, tulifika kwa yo bash na magal dem. Tulitoka siuka tuko na anthem. Tunajua kani picha tunaband dem. Ka unapenda dem basi weka mkono juu. Leo kuna manzi yako down wako juu. Mina penda dem anajua kupanda juu. Na tukishika sim tutaanzi ya kwa loo.
From the kuwa kemba tu. From the kuwa tapia. From the kuwa katia. Na izo vitu kwa patia. From the kuwa kemba tu. From the kuwa tapia. From the kuwa katia.
Yeah.
Said,
keep it real, niko show vile na feel. Vile nimekupenda waita leta iyo bill. Later kwenye keja uziwashe nizi kill. Vile zimeshika nimeshindwa diku chill. Ndoto zangu boku utadani ni O'Neal. Shoti kaluka kupigwa body huna skill. Home and away ni kupige 10 mil. Pads kwenye meza sema kitu ni kudrill. Ako mashiro mina hala tushiro. Malindo imefika anadaya na zirol. Ni chill tukiasi analeta iyo form. Akini choma mbili cause anajua mini don. Don. Zikishika team jaba, jaba. Naka waba, waba. Teremsha naka jaba, jaba. Teremsha naka waba, waba.
From the kuwa kemba tu. From the kuwa tapia. From the kuwa katia. Na izo vitu kwa patia. From the kuwa kemba tu. From the kuwa tapia.
Shaolin Samurai Chinkun.
Na izo vitu kwa patia. Ndasidika ndiyo mi. Umeizum na jicho venye nyanya nika. Umezibim na kifua inabonga nika. Umeridim na miguu inasonga kama taya za rim. Na umengara sana kwani una oga na vim. Na kachapa kakarate karateka. Na walaza kwa godoro hadi mikeka. Hatucheki na watu wakuna kucheka. Nikikemba kihaga lazima kuteka. Kakilambanga kilolo kiasi kucheka. Kikara kiasi kuteta. Na bado na kakata shambuli ya kizabaleta. Na kufinya ndani kispele kweta.
From the poor tapia, from the poor katia, na izo vitu kwa patia. From the poor kemba tu, from the poor tapia, from the poor katia, na izo vitu kwa patia. From the poor kemba tu, from the poor tapia, from the poor katia, na izo vitu.